na shoti papa.
Ayo ali pitapo katikati ya jangwa, ni wewe natazamia niwe. Ata nizungu kwapo na kashfa, usaidizi wangu wa utoki kwa mambanga. Wewe ndo ngao yangu, wewe ndio nanga wakati wa dhoruba. Oh, your love is more than your might. You sent your one and he died for me. Ukamweka shaito under my feet, under my feet. Your love is more than your might. You sent your one and he died for me. Ukamweka shaito under my feet. Tumaini langu niwe, niwe, niwe.
Ikama odi, confidence kaya konkodi. Shetani yani wezi ata akamna urogi. Oh my, 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 my. Tukenye nime wai, ay. Ina hit different than chapati na chai, ay. Tukenye nime wai, ay. Imeniweka hai, shinda pepe ya mangwa. Yake shinda ya maito. He sent his son and he died for me.
Oh my, my.
Amemweka shaito under my feet, under my feet. Love yake shinda ya maito. He sent his son and he died for me.
Oh,
amemweka shaito, yeah. Under my feet. Tumaini langu niwe, niwe.
Shaito, under my feet.